Yo, wasted gang ma. Ini ya waziza. Uwi.
Tabits
me. Why not care? Lord have mercy.
What?
Me ni achie tu kamene.
Meke.
Swiss ni nasty.
Where?
Chungana na masnitch na mamende.
Pow.
Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinyo adima. Elisa uma da tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tu convoca adikis. Weka la wama it is what it is. Venye si uchoma is it is na it is.
Niko masi less medinya na alphabet. List refu imefika A to Z. Ni wapi hapa uko mzing, where to Z. Square pia hapa wata sideta kuprotect. Happy suta get, ugengia na cassette. Rapping imefanya nikanunua makasket. Tu, nujua kuwa, nikarapaka na kuwa. Siko sure kama my partner is to be trusted. Nikiona vi mbaya, bitu madwe vi baya. Si uchafua mbaka kuna maji wanagwaya. Pesi kwa juu na kuna vacant choir. Kwezi choche za madawa, news is case tunakwaya.
For real, niko na scarf for real. Na tuko guilty as charge, itabidi tumeapia. Na kani deal, tunajua venye tuta deal. Ingoma iko na gap, ndiyo ma fans why you feel. Yes indeed, we are the last of the dying breed. Na grid nilifanya katolewa off the grid. Hapa una bid, ama mtu wangu una bleed. Na venye tunapanda wanajua ni bad seed. From nikiwa mkidi boy, I'm never kidding. Na nikijipin kidi wanajua ni ma killing. Ever busy G, nikinyimwa kolabo na kata maji. Unapata niko tipsy G. Kuna time, nyubonga tunajaja solo. Na kuna time, muji koroga na kikolo. Na kuna time, yukata kujifollow. Na medi kidogo na kumbuka mini paro. Na kuna signs for a better day tomorrow. Na hizo signs nazifanyia mamchoro. Na hizo signs azionyeshi any soro. Akili kidogo na kuepuka mausoro. Robbery ni ya makristo na doni ya meth. Au ni show shit motherfucker, I'm the chief. Picha tu bila verse kombi na uwa. Na kabla ni malizie verse kovu receive maua. Lord have mercy.
What?
Mi ni achie tu kamene.
Meke.
Swiss ni nasty.
Where?
Chungana na masnitch na mamende.
Pow.
Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinyo adima. Elisa uma da tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tu convoca adikis. Weka la wama it is what it is. Venye si uchoma is it is na it is.
I'm gonna have patience, jukaroni ya chuo. I'm wasted and sexy and ugly like Drunk like Kira is mass Babylonian fool. Fuck this new niggas boy no jacool. Man around, siwezi kuwa dormant. Kids open doors, kilo mpili chili ya dormant. Uneza ni book but wezi kunisoma. Na kula Mary Jane Rose, jali ya kinichoma. Kukosa ni noma, kusota ni noma noma. Afande ni shacho maboza imebaki aroma. Umeambiwa, umeambiwa, utanikoma. Ukirudia unarobio na kijana naitwa Roba. Utatoka kijiko, nikitoka na kipisto. Promoter makasi, riko leta full Mr. Kidipo. Niko na mapinji, soma zombie. Na had to reform virusi, no vaccination. Rondende ni must ni mention. Mnadhani, mnadhani, niko studio na focus right. Na kupiga in real life na kuwa Fortnite. General, captain, minaka frontline. Squeeze shida mvile nita pack my focus right. Na run na gang, magram magram na mawalan galan. Madam madam managodan fiban. Ngango kwa drum na magalan galan.
Ha, Lord of spirit. Moonshine changa na mangango. Munga mini spaka to begin. Always shine with no desire to be seen. Vituna bonga siskini ko too much full of myself. Wuzu nimetoka school of the deaf. As I walk through the valley of the shadow of death. Nena velusi na misty biwi. Binti ziwi, biti zimwi, misty biskis. With my miss to be, kwa miss to bitch. Riz my giz,
don't call my name. Don't call my name, Alejandro. Don't call my name, don't call my name, Roberto. Don't call my name, Duke, 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 Duke of Islando. I'm not the babe, I'm not the babe, Ferrando.
Elisa uma da tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tu convoca adikis. Weka la wama it is what it is. Venye si uchoma is it is.